ni dalkeni dulad badala joodki wa nabade daliya roi dalkeni dalkeni dulad badala joodki wa nabade dayi watanki go digla dachi odagal lahdina akadidi damai rasa skudamane dayi watanki go digla dachi odagal lahdina akadidi damai rasa skudamane wada da show isku diga daqan iyo diin isku daana alla dowranahay wada da show isku diga daqan iyo diin isku daana alla dowranahay
Allah dora nahai